that he did it. Nilishapigwa chaga kibuti nikala blue tick mini commute shuka sivuti msose uvuki niko na scooty in my head bills nyingi simu aziti hazitiki sisaidiki sifurukuti maututi niliona futi kana dead maisha parade wakate mikono ujuzu tabaki kwa head I'm fucking ahead of time saa ni mbovu majira nasoma kwa head in my head sikumbuki bed mpaka nikiwa na bed mawazo yangu nageuza bazwa nilipe cash nikachonge bed plani ni nyingi kwa head washikaji nguvu mtaji focus kazi nshawa study anetu judge mungu mpaji I just wanna get PAID I won't let them check my ID swezi kwa chake beside me na isika na kitu inside me nina issues in my head so I keep my eyes open wanja vita hauna excuse jichimbie kaburi uone nani ateku rescue tenda wema hisa yaru sisubiri neno thank you to na tempted to meza ikipinduka tuiko kwetu money in the stock in my head big dream kuwa top in my head Suez lala nina issues zime stuck in my head 5 a.m. niko macho nisha bounce kwenye bed I'm talking to God every time in my head Me na wanangu tuwe fresh tuwe pay Me na ishi future niko fast in my head Big yeah. dream kuwa Let top me tell in my story. Head
If you shout on Piaga shower zaga sana labda hizi kudrop ya ujana lana mana kila kambi mina jichanganya wishi fike leo nlipo shindo jana nene teza bana mpaka kila bana iwe na jina langu huku mjini bana mina wana kisa nuwa njeza panya chiki DMs awa toto barbi mia kina official tona That's another tona Mda mwingi nipo kichwano mpati Mana nko busy is chatty waza ni vib na top is chatty Tushe sabug mabati savi wambuzi daddy bati Wana ni taga kaki nkifungulia they all is copy Doto ni nyingi ogopa All of my dogs wanna take a talker Hakuna kuchoka mpaka tupita na ototo na upenda kutopa Kiongea na mungu kichwani nice na nambia usechi kufoka I'm born in pendi kando sina gabando I gotta focus Dollars zime stuck in my head Swezi lala nina issues zime stuck in my head 5 a.m. niko macho nishe bounce kwenye bed Then she tells me lay down and she tryna give me head Oh lord
Money in me stuck in my head Big dream kuwa top in my head Suez lala nina issues zime stuck in my head 5 a.m. niko macho nisha bounce kwenye bed I'm talking to God every time in my head Me na wanangu tuwe fresh tuwe pay Me na ishi future niko fast in my head Big dream kuwa top in my head